Amapleti waseminya namakesi muye employees wangepanjwa striker fast akafesi unomusa wendalo uyagoqana nesivalo ubrad unokudla ngenkalo uyanqobana ngothanda udlala noskuva kuzalo uyagxobana kwendalo megadi uzokuba galo wamutholana nesithanda ilanga malibuma nezalo njalo uqophana nemlando umakesi iveze likhipha iqiniso linjalo ningahlangana kwantombela ngiphinde nihlangane imigalo umakesi akahethi ugcwele uthanda kanastraight wavela kala amafleti usekaconse emeledi mehleli kahle akagesi uprioritize iplate akakushishiliza ngabantu akayona i-roller skate ugcwalisa itafula eqeda kuhle ushitha ongcono intombi sisimuhle ugijimisa izinja kuze kuze uban lo umfajo ugcwalisa itafula eqeda kuhle ushitha ongcono intombi sisimuhle ugijimisa izinja kuze kuze uban lo umfajo Gidigidi mase nginyakaza manyora noma ungaflithi ubisigoro usangakubhabhaza usikesora ingonyama uyarora uqhakazile iflora ukuba broki kuyambora ngagidla kuphela amahora iplay ehlabayo yalahla inkomo uyasikora umgwaqo wedubane sebethi uvictoria street usigwinye umagodomane kwinkomo uyalwazi usiza nyawo lwempunzi endlovini isitasa kwamagidigidi shoshele engozini isikhali esibanga isiphithiphitha akawadlala ama-weekends phela akayithanda ikhilikithi unomlenze wendlovu ibala lakhe ebusona umpofu plus unomzimba wegofu mkayogeso zenzimofu makuyoplakwa ishoshovu masekuhlabile isitofu kanti ingqondo yomdodofu ngoka mbelingenazo isikofu vuka ngo-past 7 isiphanda ungene o-clock umakesi uthanda ukulala i-edit enhlofunhlofu gcwalisa itafula eqeda kuhle ushitha ongcono intombi sisimuhle ugijimisa izinja kuze kuze uban lo umfajo gcwalisa itafula eqeda kuhle ushitha ongcono intombi sisimuhle ugijimisa izinja kuze kuze uban lo umfajo gcwalisa itafula eqeda kuhle ushitha ongcono intombi sisimuhle ugijimisa izinja kuze kuze.